Download it from ilovezedmusic.com.
Dr. Jenny Storyteller.
Hey, yo, Tiwa. Tiwa, them up with them, them exhibits.
Tiwa.
Hey, panali, panali. Jenny Donce.
Washibu kashami we mutima wandi. Deso vira nalelo le tuntafye wino. Nakikwata kotumashi wewe bona nebo tulande kopanono. Shaku posele neshita twalalanda mkwangu fyanya. Ule umfika nechimwela we mutima wandi ule tuntafye wino. Nene wine tatimbepe we mutima wandi nende pe mafye wino. Hey. Ushena wishiba ichukukuba kukwesu kukweneno. Kumaka yove, kumaka yanjini, kumaka yamfumu tata. Nomba we mutima halionse, gana fuka mana timpepeko. Ufwa yande lomba fye chuma, na fimbi fya bachala. Nomba ulalaba, ichume chabulo mwewa wishu wachafye. Iwebo ulalaba, we mutima, we mutima, we mutima. We mutima, we mutima, ah, we mutima wandi uletasha. We mutima, we mutima, ah, we mutima wandi uletasha. Bantu umweo eo ampela yawe, walivapo ukankala ukutile vya patalo. Nomba we mutima wandi fish of fire. Wewo we mutima wandi ule tasha yawe. Wewo we mutima wandi fish of fire. We mutima, we mutima, we mutima. Ngana santa mukolu chelo. Nsanga fia kasuba nakatula nakamwela kalepita. Mbali la pongu ikata phone. Facebook, WhatsApp, that's what matters to me. Ngana ikate chipingo kushipula. Lelo pa social media, awe pena bulacha. We mutima wandi usha tishi da untoto shesha kufye. Ukunje usha au chukumona kasuba ni kumakaya kwa lesa. Shibu kishobu shikunebo. Eyo na tuwele pwita bupe na taide kuchalichi. Nga tuwa titu mone mufoni yandi. Tamu shota dokta nangula bando. Chupalile kwa tinomba. Ubumi wandi ni kuchalo. Insansa shandi mufilimba. We mutima wandi wela e. Ntwala kuchebo chakwalesa. Ukwa vensansa shamu ya. We mutima, we mutima, ah, we mutima wandi uletasha. We mutima, we mutima, ah, we mutima wandi uletasha. Bantu umweo, eo ampela yawe. Walivapo ukankala uku chilepia pachalo. Nomba we mutima wandi fish of fire.
Iwewe mutima.
Wewewe mutima wandi uletasha yawe. Iwewewe mutima wandi fish of fire. We mutima, we mutima, we mutima.
Kunu moku nebona likwelo fwa. Lelo le sakatula mfunya babulo fwa. Ati kunu moku nebosha kwete pwinganda. Nomba le sakatula lelo wanchinda mika. Mukutila onde kenta shele sapanchito. Uwebo ukumbwa bakosi kwa tinebo nalikuwa tatigiri. Mukutila onde kenta shele sapanganda. Uwebo ukumbwa manshoni. We mutima ule yiwela mo. Na lefwayo mwana. Lesa ampela umwahume. Na lafwayo mwana kashi. Chile ampelo mwana kashi. Na lafungila bampundu. Na labakule abanandi. Yabashakwata po mwana. Ninji shiva we mutima Mula isi mfile pendesela Nomba mfilo kutashalesa Nukulole la fepa shita ya
We mutima We mutima.
From ilovezedmusic.com.